memo macafa kenya dik demi sadafarra kanjir wajinilal. Ega gufta Yesus erga cubu kenya dwe bode ammas debi e jirenya injirata. Gufta Yesus ammas injira. Ega kuni mo ugumat nugara gufta Yesus matasatinin waak awantef barabara injirata. Ega gufta Yesus yero lafakan agara waak ayotitol demu lajeru erga mutasafu de gara gara gala li titi wajinin deme. Me macafa kenya mo wangela Matthios dik demi saddet la kofsa kura saddet rakanjir wajinin dubifan. Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqarrattis lafarrattis anaaf kennameera egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis isaan cuubadhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa waanan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa kunoo animmoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjinan jiraa jedhee isaanitti hime. Ega obbolewwan koo gooftaa Yesus cubbuu hundumarratti seexana hundumarrattuu humna hin qaba. Har'as isa wajjiniin taane diina keenya moo'uu nu barbaachisa.